Grr. Back. Back. Hey. Hey. Come. Ebane. Ili dem. Back. Domwendoke. Mtoto yo domwendoke. 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 Mtoto yo domwendoke. Anatembea. Anatembea. Anatembea mtoto yo anatembea. 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 Anatembea mtoto yo anatembea. Akitaka rasta nampatia. Akitaka pesa yake kucha nampatia. Akitaka iPhone tambo nampatia. Mjini aonyeshe majigambo namwekea. Naona wivu. Naona wivu. Atakiwa peke yake naona wivu. Naona wivu. Naona wivu. Atakiwa na wenzake naona wivu. Domwendoke. Domwendoke. Domwendoke mtoto yo domwendoke. 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 Domwendoke mtoto yo domwendoke. Anatembea. Anatembea. Anatembea mtoto yo anatembea. 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 Anatembea mtoto yo anatembea.
Singida Dodoma ma mtoto ana ngoma ma mito unapona na kwa mwingine sijaona. Left right kushoto kulia. Love bite lazima nitamwachia. Asiyependa kujinafasi nani?
Hakuna.
Asiyependa kujinafasi nani?
Hakuna.
Asiyependa kula mtoto nani?
Hakuna.
Asiyependa mapenzi nani?
Hakuna.
Naona wivu. Naona wivu. Atakiwa peke yake naona wivu. Naona wivu. Naona wivu. Atakiwa na wenzake naona wivu. Domwendoke. Domwendoke. Domwendoke mtoto yo domwendoke. 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 Domwendoke mtoto yo domwendoke. Anatembea. Anatembea. Anatembea mtoto yo anatembea. 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 Anatembea mtoto yo anatembea. Twende. Twende, twende. Yeah, twende. Twende, twende, twende. Back. Twende. Twende, twende. Back. Twende. Back. Twende, twende, twende. Yeah. Scumfors, man. Back. Spirit Republic. Hey.